na mtoto wa mama like a
tulipopatana sani na mpango ujue kwetu babe did you know nakupenda sana wewe ndio wangu chaguo langu. Baby Bonji, Jaharamia. A baby Bonji, Jaharamia.
My Abebo,
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 my Abebo,
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 my Abebo,
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 my Abebo,
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 Abebo.
Ingeni amor,
bedo ko gengi.